Yeah. KR. Skrr. Yeah. Chicky put him in a lock, now my keys in a throw in the bin. I swear deep down you're aware. I'm the gin, this game in a high, so my blame kwa hi game top 10. Nishaka funga very 10, eh. Number one, hashtag top trending. Nishaka funga bado sako ziko pending. Antidote bado kizi, Mrs. Ki. Banza badi ze unadayo, Mrs. T. Siko madzani buda mini KR. Kaujui, umejua top trending. Kaujui.
Hey, sijui, nikuje na go show do. Sijui, nikuje na ka trending. Come, come, cheza na ka trending. Pending, shuka na ka moja juu ni trending. Skanking, hutu ni tu ganji tunafanya niko trending. Sijui, nikuje na go show do. Sijui, nikuje na ka trending. Come, come, cheza na ka trending. Pending, shuka na ka moja juu ni trending. Skanking, hutu ni tu ganji tunafanya niko trending. Trending, trending.
Piwa si cheki kama na beef tamanga. Kira ikon meseti na mashada za Gaza. Kama kan mekreki si maheto na buaga. Cheki ze wachanganya mini dila marape. But ya izo maswali na extract a jeep. Cheki wachana complain for the band ratibu. Mina penda mziki na watoto karibu. Kei matafa cheki zae na wa madlio. Muka nika lock nika throw izo makis. Nika throw izo makis.
Sijui nikuje na go show do. Sijui nikuje na ka trending. Come come cheza na ka trending. Pending shuka na ka moja juu ni trending. Skanking hutu ni tu ganji tunafanya niko trending. Sijui nikuje na go show do. Sijui nikuje na ka trending. Come come cheza na ka trending. Pending shuka na ka moja juu ni trending. Skanking hutu ni tu ganji tunafanya niko trending. Trending, trending. Life ni jani na nilikulanga fair. Kusema ni tembe nikakutana na ye. Luga ni mufti juna tupa Kiswahili. Life on air nipate na kabadika isili. Kusema ni kasuki akasoma ni songeju. Lazima ni slim kucheza na kajuju. Akasema ni tabuju lazima turidu. Humbo ni haters wapaka. Kwanza vitu chenju squeezy bitches amepepa paka. Rien kuture chapa hadinda kaskusire. Kwanza chadarika kolembe na venya nikalele. Kadaisha tukudemo makende ni ya mood. Akipita mtavunja shingo jia sura. Venye kana hema kamechoka jia thutha. Scream and shout venye rungu ikondit. Nikambia uka na tupo na dhani kamededi. Kwa kupata nataka kuomoka na bado kuokoka. Chilki ambatazi ya timisi mongiki. Tatu na dredi ni enzi za my youth man. Kwanza kakinuka mabangi na mataska. Dedi na machingle sintumiangi chesa. Manduku kungusha sitaki kumbulusha kindomdom. Psycho on the beat.